Ia o fautuanga ma labuta inga, mo le soifua ma loloina, ma se ia o tau soifua mo tātou wola, e se community saunga le mu, ma manuia le lei o le tangata. Spoela fafonga le Pacific Health and Welfare, ia ma nisi o fautuanga faa soifua ma loloina. O te labuta yatu ma lo faa o le tele, mo mua lama, se tautuana tui pui pui o le COVID-19. Tautuana tui pui pui o le COVID-19. O le ngata fōle nā, ia au tui pui pui ma Sanyal Polkalame New Sila a tui pui pui o tomaiti. O lapta inga ia tui nātu ma San. Tautuana tomaiti, ila lātou whalongo, mata i tū le leie mātua, a meise tina, ia le whaalongo o tamaititi. Ma ai o loa o tamaiti, o loa o le si upule ave nifo. Io e vai nifo o tamaiti. Ai vuto ma tamata ili tele wata ua ova aifo iai. Mo nifo foi o tamaiti ua mutu mutu, ua mo mutu ilunga, ua mutu ilalo. E ena, tu ngā, io e. Te le le whaale e tolu bea wai e tu iai. Lo laputa ia pea le tātou utinu. Lo laputa ia pea le tātou utinu. Mea sua malia i tamaiti. Fai ngō fie o na sāti ai o lātou o loa. Tālo tuai ma le whaalo alo mātua tau tuana. Le fawfau tua tua le tātou Polkalame. Le awalatu le so sali mai o le Pacific Health and Welfare. Tato wo tas, tato pese, tato fui mai, ia faso solo atu na ifautuanga mo le soifua maloloina.
Come on.
Ya, malova tai tatu tulu ona yesi fale tonu ona tatu wa musika le na tu natu tatu si te wa hayas te le ma si le te va ya tuli ya ta sin de pese ese male mata go fiel va fonga le tatu tulu yo e le to paina ye fale le musika ya a wa ya le pes pesatu al malu si tatu.
Brand new Richard Parker.
Richard
live
Parker.
And direct from Samoa. Don't tell you about these island girls, man. All around the world we've been. Still the only thing is that I love and adore. Straight from the Polynesian islands. This is going out to you, beautiful.
My Polynesian girl, you are my life. One day you will be my wife. Your love will till the end of time. My Polynesian girl, you are the one been sent from a heaven above. There's no one else in my heart. My Polynesian love. Oh,
time you leo to le mai wa formal family lute o te nei nei tu la e eiva ya mai leo so te lewis tatu time you lo to toi on the tatu wa tau ma vai lea o se yo fa mele to tuale mele te ua ngalo ya tau e fa tau mol mole te pa smoking po le ulo ulo te pa o if you're sitting here, I'm going to go to the liver. Tell it to Sanga or afia I tolu o le polkalame o le tau fina o le ulaula. Po le tau fina le o le sikaleti, po le tapa. Ae e o mai ae le temine, o leo te wa aia, o lae lawa e pupusa lawa isi. Ae tasi asi mea fata wa leo te talitolu, e tau ono fsosani. Talo e nei foi nou wawa ai ai I mo meo fasara launga foi e I lungo o le TV. I se tina o lae e ula ula I tolu le takwale. Ea ma faa pusa le sikaleti I tolu le takwale. A lae no foi tua le tamititi. Lae no foi tua le natama. Ua lama si mele au te fie faa mamafa ina e le taimile le. Ua ulangona alo ua lofa le tamatiti. Ulangona fo e lo umafa ufau. Leleanga ole me al fine lai fai. Fini taa teli. Lealala vatu la utoka fiti lea. So se tina po sita maa e ula ula. Po le a inga e ula ula ni tangata sito tele. Ae tofu malita wale. E fita ufo yeir mele la fayatu. Ia po o se tina e ula ula. Ae yela na ta wale malana fana. Le ngata po ina. O se o ni mātua e ula ula uma. Ai tasi le la tawale. Ai iai le la whanau. Te fia whai lo atu wha pēle tā ua o le mele le whanatuai. E ei mo me o sika slae te wai iai. E te maua I clinics. E te maua I mo me o o whalefo I e maua I mo me o o la puta inga wha soifua malolo ina. E maua I ofisa ia o lo o lato o le lato o mangai au tū. Pe e wha mua mua le tāo fia o le sikareti po le uraura te pā. O ia stickers e sa ingoa e tau o lo tu sei le upu smoke free. Ma smoke free le e tau o tu iati oe. E sale ula ula I tonu ala uta avali. Ea, afapea la ole a e alu ula uta avali. E ala na e ula ula, ona e la iti siau whana ula I tua ele vente utala mai a joe. Ae apupula o mata I ruma me tau ula ule ile sika le. Tu se ele smoke free. E mana e pa eu sai. O te ulu ulu e tonu alo ta vale. The car is smoke free. A oe fai el merina. A ea fai na e lau tama. Mali tamitit. So le laputa inga. Fa tau sau sika le nai tu sieli smofi. Fa api pi I lumo le foe uli. Every time e te drive ai lau tawale, e tau I ai lau ba ai. Ai o te matua a wafo yo oile langi. E a fa pe fe, o pe a fa pe a, o aso umalama e te tau ai lau ba ai, e tau ai lau ba ai. Ma lau pupula. I le sika mō mū leo le smoke free. Ai whai ala ula ule tonu le tawale. Me la lea la putai e tuai. Wha tau se sika, wha api pi I lumo le me tau iai waipo fia tonu le tawale e tau ona wha pi I na ia tau iai la ua aima lau sila sila. Yas oma. Na ba aile ia I te pula pula. Pula le so mua ngalo. Pula le so lua e tango tua tutu le tapa. Fa pusa le asu I tamaiti. E fai fai a e te mafu fau e te leo mafu fau i lau mea na na fai le ao ngā mali tā ua mō lau wha lau pe atu feo e te tamale e oe tu sa pē leo lau la tapa atamati a oi se poto na te a te te e le talalana e le malau mai lea walutasi lima walutasi o o se i o talano atu i ati oe e o la mai tamaiti e le ula ula ta paa e ula ula o louto o lua a faite lua ula ta vale e ula ula ta maloa a e te pala ai ka maloa e fai ai e ku ulo skaliki fai ai ta maa a lofa i ta whana ule i tu e oe tu ulo skaliki a o te ula ula ta ula ta ta vale o le ta ta uti o ma tamaiti e oe ale ole nafo oe pape nafo ole tamaloi wa ye isi fa fingi ole mo kwa sao sao ole alu ole sikareki ae e ele mfengi fa yel kamalo e al mela ale ale so sali etuai ile pamalu olo tatu utinu alofangia whanau tolu o tawale. A umale lei masina ua e leto e whaia le nā mea i tolu o tawale umkua se laupasengi ki lele au ngā al kakupol kalame liaso. Pea whai e umale le masina ua e leto e whaia le nā mea o leulululut pa. E ova mali tolu afe mo meo waila au ono lo i tolu o le skeleti. E oe, waila au le nā le mai ai tato. Ova mali tolu afe. E ma mai ai tamaiti. Tali, sela, mai ese ese. E oe, e tau mā nā vai nei whana. O le melea, mātua, wha mole mole. Ma ai whana, lo lātou sāunga le mō, mai lau oe laba si ka leti. E alta, si foi tua tau fona wawa ai ai. Ole sama aing tupealu tele tele tupea e moko al kamalo le si fafinge e a aisha ole skupe faka ole skrek pe musul fige fa ka oskaliki pe moko foi o ole fi wal kamaro fa ku ala fa il melo ko el fi pato tia a ole wingol of amtalang tasia si mele na una ye tago mal por kala tau mo fai e fa pipi is a sika o le smoke free i te tolu o lau tua vale. Tau iei lau ma ai te miuma. Le faso solo ma li ei lea o le amana ia pe a tau iei lau ma ai se i ho ina a mata o le ta ofi. Yoi. O fia kuku a whalawe o le stika. E se le tā ua le nāme. A ua le vai a kua le stika e kuku ala uskareki. Ea. Nena. O nui a le yaso. Tue talatala noa atu fo I tūlanga wa afianga o soifu mālo loi nei seisia tātou pol kalame o lumana a altami nei ia wa lama ia tala faaftai tele le tātou o tūlou fa mangalo le fai pol kalame ia mafaa o ngāme ia e tau mfai e tuai ia le fai pol kalame awali ngalo sau sika o le smoke free fa pi I lauta vale. Wow.
Crackers and cheese. I guess you do. Round here, lots of crackers and cheese. Stay away from those, my daddy said to me. You'll get in trouble if you mess too much with thee. In arms, the city council is very alarmed. And the cousins and uncles are having fits. Roll predictors of doom. Think this is it. Everybody else just standing around. Me and my baby we're the talk of the town.
My cousin Ann Hornsby's here in the house. Ann, what do you think the old uncles would have done if you started dating a black guy? What do you think would have happened there? Hornsby Christmas party would have been a Twitter. No, if you're not really dating them, Bruce, they're just friends. And we're going to send them off to the academy in a minute. We'll send them off to private school. No more public school. Miscegenation, mongrelization of the races, massive resistance, that's our answer. Miscegenation, mongrelization, that's what's gonna happen. Old town fathers are up in arms, cousins and uncles are very alarmed. Aunts are having fits. Predictors of doom think this is it. Everybody else just standing around with me and my baby be the tar of the town.
Chevy Blue.